go, I feel so happy, happy. Do you know that your wife is right? So lovely, lovely. Yamani mwizi, moyo kanibia. Na hisiki hizi, kanichimbia. Mana mchizi si uchizi. Nachanganyikiwa, mpenzi kikohozi. Kwake nimepaliwa, haki ya mama. Chochote nitafanya,
nitafanya.
And I swear to God, boy, nyanga, nyanga,
nyanga.
Haki ya mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
And I swear to God, kwako hoi, nyanga, nyanga,
nyanga.
Ndege angani wanaimba na kucheza zuzuzu, we mama nyukilia we, niliomba dua na mimi nipate wakunipendeza. Mungu tu aliye mwema amenipa we,
na mimi Mungu wetu mwema amenipa we.
Omba lichana kuonika tuna wenyewe tumetulizana, tabia vimo twafanana
sana.
Mapenzi wana hata tugombane mchana, usiku tumeshapatana, twacheka na kutekenyana
sana.
Nyamani mwizi, moyo kanipia. Na hisiki hizi, kanichimbia. Mana uchizi si uchizi, nachanganyikiwa, mapenzi kikozi. Nimepaliwa, haki ya mama, chochote nitafanya,
chochote nitafanya.
Nitaswerutu.